Huda lilabe sura sappo e jowe tati. Aya go yaki sappo e jowe didi. No bulus wajiniri nder gariri Korinti. Gada majum, bulus ali atina, yayi Korinti. Ton otawi gotta yahudan kejo bieteto Akila. Kanko e debbo mako bieteto Biriskila. Iwaybe Lady Fantus. Beneba eko be iway Lady Italia. Gam Claudius, maudolami be Lady Roma. Wi yahudan ko en fumburto gariri Roma. Bulus yayi to mabbe, o jodi to mabbe, emo huda e mabbe, gam kanko ma o nyoto chuddawo lukuruji bunu mabbe. Konde nyalde siwitare, bulus e yeddo tida e imbe nder sudu doare, emo foda hakkilo yahudan kwein, e imbe na yahudan kwein, gam etokka Yesu. Nde sila e timoti iwa Lady Macedonia, njoti gariri Korinti, bulus hochi charel mudu mfu gam wajinki, etabitinanki yahudan kwein. Yesu wani almasihu. Amande bengeddimo, ekudimo. Se ofiti solare kwelte mako, uviibe, miwurtake hake modun. Iga modun edoko e modun. Dagahande, do yimbe na yahudan kwe njahaimi. Uwurti o alisudu do arendun. Uyai uro goto mauni no alla. Biete do Titius Justus. Mo uro mudum wani hade sudu do arendun. Kiribus, maudo sudu do arendun. Kanko e uro mako fu, betokki Yesu. Utbe daga nder Korinti yanko en, nanbe waju bulus ma, tokki Yesu. Bengadana baptisma. Wanda jemmare, jomirao medie bulus nder wahayu, owi imo. Ta hulu, wajin habaru am, ta de utu, gam emi wondi emada. Wala bawaido wadankima agotu, gam emi odi imbe tutbe nder gariri ndi. Gam non, bulus jodo di emapbe. Hitande go e lebbi jowego o, emo ekitina be wolde alla. Amma charel ko gali o lamoto Lady Akaya, yahudan ko en kauti ko e, nangi bulus, njari mo Yesu lamu. Bengulli mo, bembii, neto e foda imbe gam etokka alla do lawol ngul attaura hadi. Bulus e hidi metan kibe wondon, se gali o wiibe, onon yahudan ko en, dadum goddum ko woda, ko kugal kallungal o wadi. Dami jabay ko bidon dow mako amande dum geddi dow dina modun e inde e doka modun onon e koy modun gadane mo kita min kam mi wadanta iri dum fi kita sey o riwi be daga sudu kita dun sey be nangi sostanus mawdo sudu do are dun be pimo yeso dammugal sudu kita dun amma gali o wannai gada bulus metani himbe dow golde arasa To gariri atina, se o alibe, o yayu gariri Korinti. Aya didi ya kitati wii, gada majum, bulus ali atina, yayu Korinti. Ton otawi gota yahudan kejo bieteto Akila, kanko e debbo mako bieteto Biriskila, iwaybe Lady Fantus. Beneba eko be iway Lady Italia, gam Claudius, maudolami be Lady Roma, wi yahudan kwe nfumburto gariri Roma. Bulus yayi to mabbe, o jodi to mabbe, emo huda e mabbe, gam kanko ma o nyoto chuddawo lukuruji bunu mabbe. En nani, to Korinti, bulus toi goto yahudan kejo bieteto Akila, e debbo mudum Biriskila. Bulus jodo di e mabbe, ebe nyota chuddawo chudi leda, idum wiata ten, gam kanjum wani sanaa mabbe. Enon bulus hebata chede, gam nyamna hore mudum. E imbe be o yadata. Aya nai, konde nyalde siwitare, bulus e yeddo tida e imbe nder sudu doare, e mo foda hakkilo yahudan kwein, e imbe na yahudan kwein, gam etokka Yesu. E nani, konde nyalde siwitare, to bulus en jayi maunin ki alla, to sudu doare, bulus e medda e yahudan kwein, e imbe na yahudan kwein, e mo foda hakkilo mape, etokka an nabi Isa. Aya jawi, nde sila e timoti iwa Lady Macedonia, njoti gariri Korinti, bulus hochi charel mudu mfu gam wajinki, etabitinanki yahudan kwein, Yesu wani almasihu. En nani, nde sila e timoti, ngaroi daga Lady Macedonia, daga don bulus hebi charel, wadika wajinki walde alla, emotabitinana yahudan kwein, an nabi Isa wani Yesu almasihu, mu alla liloi. gam hisniki ɓi adama diga hakke e kiita maako gareeka nyalnde darngal, gam non ɓe koloomo gam ɓe keɓa yaafu e hakke maɓɓe. Bulus e tabbitinana yahudanko'en annabi Iisaa woni mo Allah waɗi alkawal lildoyki nder attawra e jaabura e defte annabo'en, gam non ɓe koloomo gam ɓe kisa. Aya jeweego yaaki jeweeɗiɗi wi'i, amma nde ɓe ngeddi mo ɓe kuɗi mo, sey o fiɗɗi sollaare kolte maako, o wi'i ɓe, mi wurtake hakke mooɗon, ƴiiƴam mooɗon e dow ko'e mooɗon. Daga hannde to yimɓe naa yahudanko'en njahaymi. O wurti o ali suudu do'aare ndun, o yahi wuro goɗɗo mawninoo Allah bi'eteeɗo Titius Justus, mo wuro muuɗum woni haade suudu do'aare ndun. En naniiɗo o, nde yahudanko'en ngani ko Bulus wi'ata ɓe, ɓe kuɗi mo. Sey Bulus fiɗɗi sollaare kolte muuɗum, wi'i ɓe, mi wurtake hakke mooɗon, ƴiiƴam mooɗon e dow ko'e mooɗon. Daga ɗon sey o wurti suudu do'aare ndun, o dilli o ali ɓe. En nani Bulus wi'i ganyuɓe waaju muuɗum ɗo, o wurtake hakke maɓɓe, nde o holliiɓe laawol heɓuki yaafu e hakke maɓɓe e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalnde darngal. O tabbitinaniiɓe laawol ngol ɓe tokkata jaaraygol ɓe wuro Allah ko bo aljanna barka hoolaaki annabi Iisaa. Amma ɓe ngani, gam non Bulus wi'iɓe ɗo, o wurtake hakke maɓɓe, ƴiiƴam maɓɓe e dow ko'e maɓɓe. Ma'ana nyalnde darngal ɓe ngalaa hujja wiiki ɓe anndaano laawol kisnam diga kiita Allah nder hiite jahannama. Gam non nyalnde jaango ɓe kalkay nder hiite jahannama, gam ɓe ngani hoolaaki annabi Iisaa mo Allah waɗi gam hisnuki ɓi aadama diga hakke e kiita muuɗum gareeka nyalnde darngal. Non amma hannde banndiraawo am, habaru annabi Iisaa ɗum nanta ɗum, to a jaɓi a hoolake annabi Iisaa, a heɓa yaafuya hakke maaɗa e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalnde darngal, a bonattay wuro Allah waato aljanna. Amma to a wanyi, min burtake hakke maaɗa, gam emin tabbitinan ma laawol ngol tokkata keɓa nattuki wuro Allah waato aljanna barka hoolaaki annabi Iisaa. Amma a wanyi jaɓuki, gam non nyalnde darngal ko nyalnde jaango a walaa hujja wiiki a nanaayno, gam non a halkay nder kiita Allah nder hiita jahannama. Amma banndiraawo am, sey paamaaɗo o wiiki Allah joomiraawo yiɗaa kalken nder kiita maako nder hiita jahannama. Amma emo yiɗi koolooɗen annabi Iisaa mo o liloy gam hisnuki'en diga hakke meeɗen e kiita maako gareeka nyalnde darngal. Gam non banndiraawo am, sey koolooɗaa annabi Iisaa gam keɓaa yaafuya hakke maaɗa, kisaa bo diga kiita Allah gareeka nyalnde darngal, nattaa wuro Allah waato aljanna bo nonno Allah yiɗi. Emi do'o Allah joomiraawo hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maaɗa. Amin. Aya jeweetati wi'i, Kiribus mawɗo suudu do'aare ndun, kanko e wuro maako fuu ɓe tokki Yeesu. Ɗuɗɓe daga nder Korintiyanko'en nanɓe waaju Bulus ma tokki Yeesu, ɓe ngaɗanaa baptisma. Banndiraawo am, amma sey njaɓa koolooɗaa annabi Iisaa gam keɓaa yaafuya hakke maaɗa e kisnam diga kiita Allah gareeka nyalnde darngal e nattuki wuro Allah waato aljanna. Aya jeweenay yaaki sappo e go'o, wonde jemmaare joomiraawo meddi e Bulus nder wahayu, o wi'i mo, taa hulu waajin habaru am, taa de'utu gam emi wondi e maaɗa, walaa baawayɗo waɗanki ma goɗɗum gam emi woodi yimɓe ɗuɗɓe nder gariiri ndi'i. Gam non Bulus jooɗodii e maɓɓe hitaande go'o e lebbi joweego'o emo ekkitinaɓe wolde Allah. Ɗo e tabbitinana'en Bulus yewri ko huli nde yi'i yahudanko'en ngani ko o wi'i, haa maa e ɓe kuɗa mo. Ɗum waɗoto emo nyuma nder ɓernde maako hiila ɓe kubortomo kaaƴe nonno yahudanko'en listira ngaɗanimo, ko bo ɓe piya mo ɓe maɓɓa mo nder suudu cural bo nonno ɗum waɗanimo to gariiri Filibi. Gam non nder wahayu Allah joomiraawo sembiɗini ɓernde Bulus gam o nyamra Yeeso e waajinki habaru belɗum. Allah joomiraawo wi'i mo, to o hula to bo o Allah wajinki habar belɗum. Allah jawmirawo e wondi e mako, o alata goɗɗum heɓa mo, gam non o nyamra yeso e wajinki habar belɗum. Allah wi'i, yimɓe ɗuɗɓe tubai, kolo annabi Isa ɓe garta yimɓe mako. Gam non to Bulus yewra hula wajinki wolde Allah. Diga ɗon en nani Bulus joɗi to gariri Korinti ha ndungu go e sendere, wato hitande go e lebbi jeweego'o, emo wajina wolde Allah, emo bo ekkitinaɓe no hani ɓe njoɗoro, ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi nder joɗnde maɓɓe. Bandirawo am an tokkuɗo annabi Isa, ɗum waɗoto banye am ma a yewra, ko bo ɓernde maɗa e metta, gam ganyandi e ferotirongol ɗum hollatama, gam a tokkuɗo annabi Isa. Sey pama ɗo wiki, Allah jomirawo e wi'uma, ta hulu, joga imanu maɗa e sembe dow annabi Isa. Allah e wondi e maɗa. Emi dow Allah jomirawo sembiɗina imanu maɗa. Amin. Aya sappo e ɗiɗi yaki sappo e jowego wi'i, amma carel ko gali o lamoto leydi Akaya, yahudan ko en kauti ko e, nangi Bulus, njarimo yeso lamu. Ɓe ngullimo, ɓe mbi'i, neɗɗo o e foɗa yimɓe gam ɓe tokka Allah dow lawol ngol attawra haɗi. Bulus e yiɗi metankiɓe wonɗon, sey gali o wi'iɓe, onon yahudan ko en, da ɗum goɗɗum ko woɗa, ko kugal kallungal o waɗi, da mi jaɓay ko mbiɗon dow maako. Amma nde ɗum geddi dow diina moɗon, e inɗe, e doka moɗon, onon e ko'e moɗon gaɗanemo kiita. Min kam, mi waɗanta iri ɗum fi kiita. Sey o riwiɓe daga suudu kiita ndun. Ɗo en nani, yahudan ko en gulli Bulus yeso laamu wi'i, emo waɗa yimɓe tokka Allah e laawol ngol attawra haɗi. Gam non e yiki maɓɓe, haani laamiɗo hiitomo. Amma en nani, Bulus omtay hunduko meta wonɗon, sey laamiɗo on darni Bulus. Nden o wi'i yahudan ko en, daama Bulus goɗɗum ko woɗa, ko goɗɗum kalluɗum waɗuno, da o taƴanaymo kiita. Amma nde ɗum geddi dow diina, e inɗe, e dokaji maɓɓe ɗi yahudan ko en, o wawata taƴuki iri ka kiita. Gam non, ɓe njaha ɓe taƴana Bulus kiita e ko'e maɓɓe. Amma kanko wala ko yalimo e sha'ani diina. Diga ɗon, en nani, laamiɗo on riwiɓe diga suudu kiita ndun, gam Bulus waɗa e ko woɗa, ko ko halli. Aya sappo e jowe ɗiɗi wi'i, sey ɓe nangi Sostanus, mawɗo suudu do'aare ndun, ɓe piimo yeeso dammugal suudu kiita ndun, amma Galio wannayi. Ɗo en nani, nde yahudan ko en ɓen ngi'i laamiɗo on waɗa e ko ɓe ngiɗi, sey ɓe nangi Sostanus, ardiɗo suudu do'aare ndun, ɓe piimo yeeso laamiɗo on, ɓe itti mone maɓɓe dow maako, amma laamiɗo on ko wanna, hakko wi'aɓe goɗɗum, e mo de'iti maako. Nder ayaje ɗe janguɗen ɗo, en nani, Allah jomirawo e tabbitinana en wiki, annabi Isa woni Yesu Almasihu, mo o waɗi alkawal lildoyki, nder attawra, e jabura, e defte annabo en. Gam non fuu koliɗo mo, heɓa yafuya hakke muɗum, e kisnam diga kiita Allah garayka nyalde darngal, o bo heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Amma fuu ganyuɗo, yiƴam halkere muɗum nder kiita Allah, nder hiite jahannama, e dow hoore muɗum. Ma'ana, neɗɗo to wanyi ko Allah wi'ata ɗum nder wolde muɗum, neɗɗo to wanyi ko Allah wi'ata ɗum dow annabi Isa, neɗɗo to wanyi tokkuki laawol ngol Allah siri gam hisnuki ɗum, diga hakke muɗum, e kiita Allah garayka nyalde darngal, barka holaki annabi Isa, nyalde darngal o halkay nder hiite jahannama. O bo wala hujja wiki o nanayno, habaru laawol kisindam diga hakke, e kiita Allah garayka nyalde darngal, barka holaki annabi Isa. Gam non o halkay, gam o wanyi holaki annabi Isa mo Allah liloyi, gam hisnuki ɓi Adama diga hakke, e kiita maako garayka nyalde darngal. Gam non, bandirawo am an nano hande, sey njaɓa, ko loɗa annabi Isa nder ɓernde maɗa, gam keɓa yafuya hakke maɗa, e kisndam diga kiita Allah garayka nyalde darngal. To a waɗi non, sey ko wala, a hisay, a bo natta wuro Allah wato aljanna. Allah jomirawo hokkuma faamu ɗum.
Amin.